Nile mwacha uzibi pengo No alini dhokelele za chura kwa tembo Guys, listen to me Napenda kuwa free Wengi wapo kwenye ndoa na hawatuli Isha sema ndoa no hata mnitangaze BBC Haripo furaha nipo kama moyo wangu na wifi Bachelor's life ni confidence Maisha ni kuchagua tumechagua happiness Happy yes, no ndoa no stress Vichwa vina mambo mengi tuna refresh Mina shemeji yenu dele tunapati Mambo ya ndoa wote hatutaki Urukushani unarudi sangapi Unachati na nani ndo vitu hatutaki Bachelors Michango tutachanga Kwenye harusi tutakuja Chakula tutakula Na pombe tutalewa Mwaneni sibado tupo Sibado tupo Eti wakina nani nye
Sisi ndo mabachela, bachela, hatutaki ndo wa mabachela, bachela, tunakula ujana mabachela, bachela, wache wawane.
Sing again bachelors.
Sisi ndo mabachela, bachela, hatutaki ndo wa mabachela,
yeah.
Bachelor,
okay.
Tunakula ujana mabachelor Bachelor, wache wawane
Okay, let's go Kiona wanandoa na gandana basi jua ndoa changa Staki ndoa hata mnishikie panga Yane paka liki nje kutafuta furaha Wanandoa wengi tunakesha nao ba Nacho mini ndoza kweli zisha kufaga Nadhani hata mbinguni zisha futuaga Simanishi msio wane undoa ni ushamba Ila wale chobo kana ndoa wanesoma namba
Mabachela Michango tutachanga Kwenye harusi tutakuja Chakula tutakula Na pombe tutalewa
Mwaneni sibado tupo Sibado tupo
Eti wakina nani nye
Sisi ndo mabachela Bachela, hatutaki ndo wa mabachela Bachela, tunakula ujana mabachela Bachela, wache wawane
Sing again bachelors
Sisi ndo mabachela Bachela, hatutaki ndo wa mabachela
Yeah
Bachela,
okay.
Tunakula ujana mabachela Bachela, wache wawane
Okay
The Mix Killer